zlouder.com.
Hey, yo, Mary B. Nakawa. My mom. True story. Nimemisi kukuona wewe mama yangu, lakini ninachomomba Mula akuchunge. Iko siku moja nitarudi nyumbani, oh mama yangu, yeah. I miss you ma, wherever where you are. I can see you, mom, wherever where you are, yeah. Everybody tells me that you are no longer alive. Everything I wanna do just for you. I wanna come back home so free. No matter what they can say, no matter what they can do in life, I'll do my part to protect you in life. Life is free, still it's easy. Kupita momo life ya soya. Nimemisi kukuona wewe mama yangu, lakini ninachomomba Mula akuchunge. Iko siku moja nitarudi nyumbani, oh mama yangu, yeah. I miss you ma, wherever we are. Lista chonzi kalundu kwiza kuno mwaya batilene chikashupa, yeah. Ista ya izu kukula na stepmother ya mkwene ya shupa batimayo nkamepepela katondo nusi kulyozi mweneleza kusunge meli kulikonsu kunuli alivepo lianeli noka kupepelo mwezo wani kulileza wane. Nimemisi kukuona wewe mama yangu, lakini ninachomomba Mula akuchunge. Iko siku moja nitarudi nyumbani, oh mama yangu, yeah. I miss you ma, wherever where you are. Managers Mwemba B2 King Boy with B Maglo. True story.
Exclusive to zlouder.com.